Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Shangilie Yesu kwa kelele za shangwe. Kama unaamini Yesu, unayemwamini yuko hai, piga kelele za shangwe. Oh, haleluya, mshangilie Yesu kwa kelele za shangwe. Glory be to God.
I'm going to bring you back to the music because today is nothing but celebration. Leo sina ujumbe mrefu. It means a lot for you guys coming out and celebrate Jesus with us. It's so sweet to celebrate Jesus. Many people don't understand Jesus. Like, you know, ukipata nafasi ya kumuelewa na ukadance, ukaimba, ukafurahi, it heals. Kuna watu ningia pita kule katikati, mwingine anasema mimi sisimami naumwa. Ukikaa sio kama ndo utapona. You see, you have to throw it out. You have to throw it away. Bartolomayo kipofu, Yesu alipomuita, yeye anasema alitupa koti lake huko mbali. Alipotupa koti lake mbali, ni kipofu, akaamka, akachangamka, akaenda. Watu wa Mungu, ukiendelea kukaa namna hii, tatizo lako litabaki hapo hapo. Biblia inasema moyo uliochangamka ndio dawa. Yaani kwenye ufalme, moyo uliochangamka ndio dawa ya mambo mengine yote. Ukisema ni ikae chini namna hii, mimi siko mzima sana, yatakaa na wewe. Na naomba nikwambie, unaweza ukajionea huruma, ukataka watu wakuonee huruma. Naomba nikwambie, huruma ya watu haijawahi badilisha matatizo ya mtu, bali ni imani ya mtu kwa Mungu wake ndio inabadilisha mambo ya mtu. So wakati mwingine tunacheza, si kwa sababu najisikia vizuri kwenye mwili, si kwa sababu najisikia vizuri kwenye moyo, si kwa sababu najisikia vizuri kwenye kichwa. Nacheza nikimwamini Bwana mwenye uwezo wa kuponya, mwenye uwezo wa kubadilisha hali zangu, mwenye uwezo wa kubadilisha maisha yangu. Amen. If you believe Jesus is alive, may you be alive together with him.
Amen.
Anasema kwa kuwa ninaishi na mimi mtaishi. Because I'm alive, you shall live also. Jesus said, because I live, you shall live also.
Amen.
I decree and declare your business shall live.
Amen.
Your marriage shall live.
Amen.
Your career shall live.
Amen.
Say, I and my things shall live.
I and my things shall live.
Nafahamu katika mstari kanakosema hivi.
Yes.
Yesu alipofufuka akawatokea wanafunzi wake. Yes. Akawaambia niko hai. Hapo akasema hivi, because I live, you shall live also. Because I live, you shall live also. Because I live, you shall live also. This is the message I want you to go with at home on this Easter.
Yes.
This is your message ya Pasaka tu. No, ni message ya milele. Hawakumrudishaga kaburini tena. Hallelujah. Watu wa Mungu ni sisi tu. Ndio tukienda kuzuru makaburi yetu Israeli kule, tunalikuta kaburi la Bwana wetu, mwasisi wetu yuko wazi. Makaburi mengine yote yamefunikwa.
Yes.
Unasikia ninachosema watu wa Mungu?
Amen.
Ni kaburi la Yesu tu ndio watu wanaweza wakaingia na wakatoka. Makaburi mengine yote yamefunikwa bado. Nasema yamefunikwa bado.
Amen.
Watu wanapoenda kwenye mizimu kule kwenye makaburi ya baba zao, yamefunikwa bado. Ni kaburi moja tu kwenye uso wa nchi hii. Ni kaburi moja tu kwenye ulimwengu huu.
Yeah.
Ni kaburi moja tu kwenye dunia hii.
Yeah.
Ambalo watu wanaweza kuingia na wakatoka wakiwa hai.
Amen.
Wanaweza kuingia hai na wakatoka wakiwa hai.
Yes.
Wanaweza kuingia hai na wakatoka wakiwa hai. Because the owner of the grave is alive.
Amen.
Can I tell you something?
Yes.
That career will not die.
Amen.
That business will not die.
Amen.
That idea will not die.
Amen.
May I make it more crazier?
Yes.
That crazy dream that you are thinking of,
yes,
will not die.
Amen.
It shall come alive.
Amen.
It shall come alive.
Amen.
You will touch it with your mind.
Yes.
I mean, you will touch it with your hands.
Yes.
You will articulate it with your brain and your heart.
Yes.
Because the one that you believe aliyeko ndani yako, yuko hai. Hallelujah.
Amen.
Tokie jani yako ambia asante Mungu.
Asante.
Kwa kuwa sikiabudu kilicho kufa.
Kwa kuwa sikiabudu kilicho kufa.
Yeye aliye hai.
Yeye aliye hai.
Ndio ninayemwabudu.
Ndiye ninayemwabudu.
Hallelujah.
Amen.
Many people don't know why it was necessary for Jesus to resurrect or to rise. See, everything was over on the cross. Alimaliza kila kitu msalabani. Akasema imekwisha, deni limelipwa. So ukiishia tu kuimba wimbo wa kuimba kwamba deni limelipwa. Nimekuwa namsikia hapa Hope anasema hivi, deni langu limelipwa. Nikasema, nikamwambia mtu mmoja, muangalie ni Hope jamani, amenipa madeni, hawezi kudaiwa tena huyo.
Yes.
Si unaamini mtumishi au kama hutakuingia kwenye madeni wewe? Ehe, sasa nikasema ukiishia tu kwamba madeni yamelipwa pale pale. It is not full revelation. It is a revelation, but it's not a full revelation. The full revelation goes beyond the grave. Ufunuo kamili unaenda beyond the grave. Kama Yesu alimwaga damu yake na kwa damu yake tukanunuliwa. Kwa damu yake tukatakaswa. Na hiyo ndio imani yetu kama Wakristo. Then the question is, why was it necessary for him to come back to life? Why was it necessary? This is the story, my brothers and sisters. Huyu Yesu tunayenena habari zake.
Yes.
Tunaposema yuko hai, sikiliza kaka mstari. Soma baba chapchap kabla hajatuondoa na muda.
Yes. Yohana sura ya 14.
Mhm.
Kuanzia mstari wa 18.
John 14 from verse 18.
Yes sir.
Mhm.
Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu.
Mhm.
Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena.
Mhm.
Bali ninyi mnaniona na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai.
Anasema kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
This is John 14, right?
Yes.
Hii ni kweli kabla hata jamaa hajafa. Lakini anasema bado kitambo hamtaniona, yes. Alafu mtaniona.
Yes.
Hamtaniona alafu mtaniona. Anawaambia nitapotea.
Yes.
Ndani ya siku tatu nitapotea.
Yes.
Alafu baada ya muda tena nitatokea. Alafu mtaniona nikiwa hai.
Yes.
Alafu kwa mimi ni hai na nyinyi mko hai. Tafsiri yake ni hii. Yesu yuko hai sio ili aonyeshe kwamba yuko hai. Yesu yuko hai ili awaambie kwamba at any moment when you choose to live, nothing will stop you to live.
Yes.
Oh my God, I left you. Nimewaacha hapo watu wa Mungu. Nasema hivi, Yesu anafufuka, anakuwa hai ili kuonyesha watoto wake. At any moment unapotamani kuwa hai au cha kwako chochote kiwa hai,
yes.
It is possible to be alive.
Amen.
Anasema because I live, you shall live also.
Yes.
Because I live, you shall live also. Because I live, your business shall live also. Because I live, your health shall live also.
Amen.
Because I live, your career shall live also. Because I live, your marriage shall live also. Because I live, whatever you want it to live shall live also. If there is anything in your life you want it to be alive, Jesus is telling you tonight that
yes,
because I live, you can make that thing also live.
Amen.
Jesus lives so that he can prove to us there is the power to resurrect thing. Paulo anasema kwenye kitabu cha Filipi sura ya 3. Anasema nataka kumjua yeye na uwezo wa kufufuka kwake. Kiingereza anasema and the power of his resurrection. He is alive. Jesus rose back from the dead ili atuonyeshe kuna nguvu inayofufua, so that whatever that is in your life ambacho kimelala kina uwezo wa kufufuka. And I decree and declare in the name of Jesus.
Amen.
Yale maakili yako uliyokuwa nayo sekondari yale,
yes,
yale uliyokuwa nayo primary yale, yale uliyowakimbizia nayo darasani,
yes,
saizi umeingia kwenye mishemisha za maisha ni kama yamelala. I decree and declare in the name of Jesus.
Amen.
Your brain is coming back alive.
Amen.
Ile akili yako ya kuvumbua mambo inakuwa hai tena.
Amen.
Yeah, you are becoming alive again.
Amen.
Labda kuna watu wako hapa, people have hurt you and you are feeling, you feel like you are dead. Watu wamekuumiza and you feel like you cannot be alive anymore. You cannot be excited anymore. You cannot be vibrant anymore. There is power of resurrection. Biblia inasema wakati Yesu anafufuka hadi makaburi ya pembeni akafumuka. I love this story of resurrection sana. sasa ile biashara inakwenda kuwa hai.
Amen.
Vile vitu vyangu vinakwenda kuwa hai.
Amen.
Yale mahusiano yako na bibi wako yaliokufa yanakwenda kuwa hai.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
It's matter of belief. It's matter of belief. Kuna watu wengine mliapply kazi mahali muda mrefu. Nisikilize ninachokisema. Kuna watu mliapply kazi muda mrefu. Listen to these words. Huyu jamaa aliwahi waambia watu maneno na yakatokea kwenye maisha yao yakawafanikisha. Yasikilize na wewe maneno haya yatakusaidia. Yatakusaidia. I'm telling you, yatakusaidia. Inawezekana ulituma kazi mahali na ni kama wamekushakupotea. Hawakukumbuki tena. Ulituma maombi ya kazi mahali. Nisikilize kwa jina la Yesu Kristo. Watu wanapofungua ofisi zao.
Yes.
Katika jina la Yesu, they shall remember you.
Amen.
They shall remember you.
Amen.
Any application that you have applied.
Yes.
It will work for your favor.
Amen.
I say it's going to work for your favor.
Amen.
It's going to work for your favor.
Amen.
In the mighty name of Jesus Christ.
Amen.
Sema nguvu ya ufufuo.
Nguvu ya ufufuo.
Inafufua jina langu mahali popote lilipozikwa.
Inafufua jina langu mahali popote.
Inafufua CV yangu mahali popote liposahaulika.
Inafufua CV yangu mahali popote
liposahaulika. Inafufua maisha yangu popote alipopotea.
Inafufua maisha yangu popote.
Mahali popote watu waliponisahau.
Mahali popote watu waliponisahau.
Katika jina la Yesu.
Katika jina la Yesu.
Ninapofurahia kufufuka kwake.
Ninapofurahia kufufuka kwake.
Huu ni unabii.
Huu ni unabii.
Sema nitakavyocheza hapa.
Nitakavyocheza.
Nitakavyoimba hapa.
Nitakavyoimba.
Huu ni unabii.
Huu ni unabii.
Wa ile kazi niliyoitafuta kupatikana.
Ile kazi niliyotafuta
kupata. Nitacheza kama kupata hiyo kazi.
Nitacheza
kama kupata hiyo biashara.
Kama kupata
hiyo tenda.
Kama kupata hiyo tenda.
Say I'm dancing for my prophecy.
I'm dancing for my prophecy.
Hallelujah.
Amen.
I decree and declare as a man of God in the name of Jesus.
Amen.
Whatever that is dead in your life is coming back to life.
Amen.
Is coming back to life.
Amen.
Jesus Christ anaingia ndani ya moyo wako, sio Yesu aliyekufa.
Yes.
Yesu aliyeko ndani yako ni Yesu aliyefufuka.
Yes.
Yesu aliyomhubiri mitume sio Yesu aliyekufa.
Yes.
Ni Yesu aliyefufuka. Uliyekaa naye ndani ya moyo wako ni Yesu aliyefufuka.
Amen.
Sio Yesu aliyekufa.
Yes.
You are with the alive Jesus. If they couldn't catch him again and die, make him die again.
Yes.
Hey, they cannot make your things die.
Amen.
Hakuna uchawi unaweza kuua kazi yako.
Amen.
Hakuna uchawi unaweza kuua maisha yetu.
Amen.
Hakuna uchawi unaweza kuua huduma yetu.
Amen.
Hakuna uchawi unaweza kuua biashara zetu.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Say I have power of resurrection.
I have power of resurrection.
This man, Jesus Christ, when he died. Now watch. Matayo sura 27. Matthew 27. Matthew 27.
Yes.
Naomba nikupe taarifa kwanza, hata Yesu kaburi alizikiwa alikuwa kaburi la kimaskini.
Amen.
It was a rich man's grave.
Amen.
Aikupe hela umpatie kitu anaposaa anayotaka.
Amen.
This man gave his grave away for Jesus. Biblia inasema palikuwa na mtu mmoja tajiri. Matthew 27:57.
Yes.
Hata ilipokuwa jioni akafika mtu mmoja tajiri wa Arimathaya.
Yes.
Mtu mmoja tajiri wa wapi?
Arimathaya.
Ngoja nikusomee sasa kwa translation ya sasa.
Amen.
Hii badilia Biblia unajua imeandikwa miaka mingi lakini kuna version mbalimbali ambazo zinatengenezwa sasa hivi.
Ngoja yes.
Nikusomee hii nilionayo hapa ya kisasa. Amen. Uko tayari kwa tafsiri ya kisasa?
Yes.
Hata ilipofika jioni, sema hata ilipofika jioni.
Hata ilipofika jioni.
Akafika mtu mmoja tajiri, sema mtu mmoja tajiri.
Mtu mmoja tajiri.
Wa mji wa Dar es Salaam.
Wa mji wa Dar es Salaam.
Jina lake anaitwa PT.
Jina lake anaitwa Dionis.
Unaweza kutusomea kwa tafsiri ya kisasa?
Yes.
Hebu soma tuone. Hata ilipofika jioni, akafika mtu mmoja tajiri. Wa wapi?
Wa Dar es Salaam.
Jina lake anaitwa nani? Wangapi wanaamini Yesu ni yule yule asiyebadilika?
Yes.
Angalia. Na yeye mwenyewe alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Wangapi ni wanafunzi wa Yesu hapa?
Amen.
Yesu anasema nendeni mahali pote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Na wewe umefanywa leo kuwa mwanafunzi wake.
Yes.
Now can I give you a story?
Yes.
Wangapi wanaamini Yesu abadiliki? Ni yule yule?
Yes.
Kwa hiyo kama alikuwa na wanafunzi matajiri miaka ile ya kizamani.
Yes.
Miaka ya sasa? Anao matajiri au wana?
Anao.
No no no, unakosea. Nikisema anao matajiri au wana, unasema ndio mimi. Naomba nijue, miaka ya sasa anao matajiri au wana?
Ndio mimi.
May God give you money that you will give him things without feeling. Hallelujah.
Amen.
Biblia inasema huyo alimwendea Pilato akamwomba mwili wa Yesu akauweka kaburini ba. Mstari wa 62. Hata siku ya pili ndio iliyokuwa ya baada ya maandalio wakuwa makuhani na Mafarisayo, yani kama jana. Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato wakasema, "Bwana, tumekumbuka kwamba." Sikiliza.
Yes.
Bwana mnasoma?
Yes.
Hebu tusome wote. Wakasema, "Bwana, tumekumbuka." Wamesema tumefanya nini?
Tumekumbuka.
Waliomsulubisha wanasemaje?
Tumekumbuka.
Waliomsulubisha wakasemaje?
Tumekumbuka.
I wish today was Sunday like any other Sunday. I would have a lot to say that. Haya. Cheki sasa baba. Wakasema, "Bwana, tumekumbuka."
Yes.
Kwamba
yule mjanja.
Kwa hiyo kumbe Yesu hakuwa boya.
Yes.
Nimekataa kuwa mjinga. Sema Yesu ni mjanja.
Yesu ni
mjanja. Hadi waliomsulubisha wanamjua. Nimekataa kuwa jinga mjini. Yani vile tu niko madhabahuni kuna maneno siwezi kuongea. Kinyume cha mjanja ni nini? Kwa lugha ya mtaani unajua?
Yes.
Yeye jinga hivi. Boya na majina mengine unayojua. Anasema hivi, tumekumbuka kwamba yule alafu eti wewe mjini uwe jinga tu. Wanakupeleka tu. Sema kama alivyo bwana wangu ndivyo nilivyo.
Kama alivyo bwana wangu ndivyo nilivyo.
Soto lipa rakataya.
Yes.
Sema mimi ni mjanja kama Yesu alivyo mjanja.
Siwezi
kufeli maisha.
Siwezi
kufeli biashara.
Siwezi
kufeli popote. Wewe umewahi kuwaza kwamba Yesu alikuwa mjanja? Mpaka wajamaa wanajua. Na ukitaka kujua kama mamba alikuwa mjanja.
Yes.
Biblia inasema anawaambia wanafunzi wake, "Iweni wajanja kama nyoka."
Yes.
Maana nini? Yesu anamwambia mimi sio jinga.
Yes.
The man was smart.
Yes.
The man was smart. Hallelujah.
Amen.
Zima kila 13. Bwana asifiwe. Anasema yule mjanja alisema alipokuwa akali hai baada ya siku 3 ripo kobaya. Kumbe kuwaambia watu kabla jambo lijatokea ni ujanja.
Yes.
Ukiwaambia watu baada ya miaka 2 nitakuwa tajiri.
Yes.
Baada ya mwaka 1 nitakuwa superstar.
Yes.
Baada ya mwaka 1 nitakuwa na hela sana.
Amen.
Usiogope kuwaambia watu, usiogope.
Yes.
Usiogope kuwaeleza watu kuhusu kesho yako, usiogope.
Yes.
Ndio ujanja wenyewe, ndio ujanja.
Amen.
Usiogope kuambia watu utakavyokuwa.
Yes.
Somebody shout hallelujah.
Hallelujah.
I wish ingekuwa ni Jumapili ya mkuyu ningewapa mambo hapa. Sikia, anakuambia hivi, yule mjanja alisema.
Yes.
Ngeokea akwambia kutabiria maisha yako ni ujanja.
Tabiria maisha yako ni ujanja.
Kwa hiyo kujifanya utaki kuongea ni ulofa. Wewe unajua nikiwaambia watu hivi sijui watanionaje. Sikiza nikwambie, regardless mtakavyoniona, siendi chini, sifeli maisha.
Yes.
Sitafeli huduma, sitafeli kazi, sitafilisika, sitakuwa maskini, watoto wangu hawatakuwa mama amuma, mimi na washirika wangu tutakuwa vichwa na sio mikia.
Yes.
Tutakuwa matajiri sana kwenye uso wa mji.
Amen.
Hakuna atakayetushika.
Amen.
Sema ni ujanja tu.
Ni ujanja tu.
Haya. Tulia tena kamsari baba.
Yes.
Hii mambo ya kujifanya unaogopa kusema, unadhania ndio utakatifu. Hamna. Rudia tena, wakasema, "Bwana, tumekumbuka."
Tumekumbuka.
Ehe.
Kwamba yule mjanja.
Yule mjanja.
Alisema.
Yule mjanja.
Yes.
Bwana ameitwa nani Yesu?
Mjanja.
Ameitwa nani?
Mjanja.
Kwa hiyo Yesu ni nani?
Mjanja.
Mpe jina lako 5 mwambie Yesu ni mjanja. Sio mjinga ni mjanja. Mwambie kwa nini wewe unaenda kaa chizi? Yaani kaa lova. na wakati unayemwamini wewe ni mjanja. Vaa kama mjanja.
Yes.
Tokea kama mjanja.
Amen.
Ongea kama mjanja.
Amen.
Tembea kama mjanja.
Amen.
Hata ukienda kulala lala kama mjanja.
Amen.
Unapoongea ongea kama mjanja.
Amen.
Kwa ujasiri kabisa. Haleluya.
Amen.
Kiokie jana kwa mtikisi mwambie wajanja wako kizembezembe namna hii. Umekaa kinyonde nyonde tu hapa. Wajanja wako hivi. Nisikie vibe la wajanja. Nisikie kelele la wajanja. Nisikie shangwe la wajanja. Nisikie shangwe la wajanja. Niwaone hao wanaomwamini mjanja. Hey! Alivyo yeye ndivyo tulivyo. Yeye ni mjanja na sisi ni wa sura mwanangu kwa Yesu la dakika 9 akasema weka pale andiko basi chapu yule mjanja alisema alipokuwa hai alipokuwa hana hela alisemaje
ana hela
alipokuwa anaumwa akasemaje alipokuwa hana maisha akasemaje
nina maisha
alipokuwa hana hela akasemaje
nina hela nyingi.
Never talk down of yourself.
Yes.
Yesu akiwa hai wanamkamata.
Yes.
Anawaambia nisikize ni piga mnavyopiga, ueni mnavyoweza, siku ya tatu nafufuka.
Yes.
Nasema siku ya tatu nafufuka.
Yes.
Niko hapa na kuambia watu hii. Baada ya miezi mitatu kutokea sasa.
Amen.
Wengine siku tatu kutokea sasa.
Amen.
Kuna kitu chako ulikuwa umekipoteza utakiona.
Yes.
Kuna kazi umeipoteza utaiona.
Amen.
Mwambie jirani yako mjanja akai chini muda mrefu.
Mjanja akai chini muda mrefu.
Na kinachomuinua mtu mjanja.
Na kinachomuinua mtu mjanja.
Sio kitu chochote.
Sio kitu chochote.
Ni maneno ya kinywa chake.
Ni maneno ya kinywa chake.
Unabia nao utoa yeye mwenyewe.
Unabia nao utoa yeye.
Sema baada ya siku tatu.
Baada ya siku tatu.
Biashara yangu iliyokwama itainuka.
Biashara yangu.
Kazi yangu ambayo yeni itaenda.
Kazi yangu ambayo yeni.
Connection zangu zitafunguka.
Connection zangu.
Sema simu zitaanza kuita.
Simu zitaanza.
Hela itaingia tena.
Hela itaingia.
Watu wataniamini tena.
Watu wataniamini.
Milango itafunguka tena.
Milango itafunguka.
Nisikie kelele la wajanja.
Yes.
Hey. Wengine wanajiulizaga maswali, ipi tira yake inatoaga wapi? Watu wa Mungu, raha yangu iko kwenye maandiko. Yaani unasoma li scripture kama hili. Yesu anasema wajamaa wanamjadili wanasema hivi. Yule mjanja alisema hata wao msulubisho wajua kabisa mwamba ni mjanja.
Yes.
Sikiliza concern yao. Sikiliza concern yao. Wanasema yule mjanja alisema
alipokuwa akali hai.
Alipokuwa akali hai
baada ya siku tatu nitafufuka.
Baada ya siku tatu nitafufuka.
Yes.
Ehe.
Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama.
Amuru kwamba kaburi lilindwe salama. Watu niogopa maiti hata aliyekufa. Ukiwa mjanja hata maiti yako itaogopwa.
Yes.
Ndio maana unaona kuna maana unapita. Wewe hauna hela kuliko wao, hauna nguvu kuliko wao, hauna cheo kuliko wao, ila bado wanakuogopa. Ila bado wana wasiwasi na wewe. Ila
yes.
Bado wanakuwekea mashaka.
Yes.
Watu akikucheki namna hiyo wamekuchungulia kwenye antena zao.
Yes.
Wanajua wewe mjanja.
Yes.
Wamemuona mjanja ndani yako.
Wema
hauna hela kuliko wao ila wanakuogopa.
Yes.
Hauna cheo kuliko wao ila wanakuogopa.
Yes.
Hauna nguvu kuliko wao ila wanakuogopa.
Wema
sema wajanja.
Janja.
Yesu we. Mjanja anafeli biashara?
Hapana.
Mjanja anafeli maisha?
Hapana.
Watu wamemuua. Yuko amekufa. Kaburini wameshazika. Na jiwe wakaweka. Wanasema yule mjanja alisema. Mwanangu, usijichukulie poa. Unaamini kitu kigumu sana wewe kitu. Unaamini
yes.
Kitu cha ajabu sana.
Yes.
Yaani wachawi wakikuangalia wenyewe wanakutamani. Nasikia anachosema.
Amen.
Twende haraka haraka bwana. Okay. Muda wangu ni huo tena.
Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya tatu.
Kaburi lilindwe salama hata siku ya ngapi?
Ya tatu.
Wasije
wanafunzi wake wakamuiba.
Sasa sikiliza. Ah, ngoja. Si mlisema atafufuka. Unaona wanaanza kutengeneza narrative nyingine. Alafu wanasema
wasije wanafunzi wake wakamuiba. Na kuwaambia watu amefufuka katika wafu.
Okay, subiri kwanza. Subiri kwanza. Si amekufa?
Yes.
Kwani wakimuiba kuna shida gani? Wajamaa wanaiogopa hadi maiti. Naomba nikwambie hata ukilala usingizini.
Yes.
Usiogope kuanzia leo.
Amen.
Ukiwa kwenye usingizi wako wachawi wenyewe wanakuogopa.
Amen.
Wanga wenyewe atakuogopa.
Amen.
Sema naamini kitu kigumu sana.
Naamini kitu kigumu sana.
Sitayumbishwa na maisha kuanzia leo.
Sitayumbishwa na maisha kuanzia.
Watanikimbia wenyewe.
Watanikimbia.
Watatafutana.
Watatafutana.
Aha.
Yes.
Anasema hivi, wanafunzi wake wakamuiba.
Yes.
Na kuwaambia watu
amefufuka
katika wafu. Na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Si wenyewe wanauita udanganyifu. Kwa maana yake noma la Yesu ni gumu baada ya kufufuka kuliko lile lilokuwa la kwanza.
Yes.
Kwa jamaa wakaogopa kwa sababu akifufuka huyu.
Yes.
Balaa lake la kwanza alioni kitu. Watu wa Mungu, ni vile tu sina muda. Lakini nyinyi mnajua. Nyinyi mnajua mwisho wa story. Mwamba alivufuka, avufuka.
Alivufuka.
Na walinzi wako getini.
Yes.
Biblia inasema likatokea tetemeko.
Banchi.
Jiwe likawekwa pembeni.
Yes.
Walinzi wakapigwa daflao.
Yes.
Biblia inasema walinzi wakaenda kuambia wale makuhani. Wakasema jamaa amefufuka kama alivyosema. Amefufuka kama alivyosema.
Yes.
Amefufuka kama alivyosema.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Watu wa kwanza kuona Yesu akivuka sio wanafunzi wake. Ni walinzi waliowekwa getini. Naomba nikwambie, atakaye una wa kwanza unashika hela, ni yule alikwambia huwezi kufanya kwa tajiri.
Amen.
Yule yule aliyekwambia huwezi kuwa chochote.
Yes.
Shangazi yako aliyesema huwezi kuwa chochote.
Yes.
Ndugu yako aliyesema huwezi kuwa chochote.
Yes.
Ninatabiri kwa jina la Yesu.
Amen.
Huyo ndio atakuwa wa kwanza kuona.
Amen.
Naomba hela ikianza kuingia usimsahau kitenge.
Yes.
Hela ikianza kuingia usimsahau gauni.
Amen.
Chukua na watoto wake somesha.
Amen.
Mwambie uliniambia sitafanikiwa.
Yes.
Haukujua kwamba tunayo nguvu ya ufufuo.
Yes.
Haukujua kwamba nimemwamini Yesu anayefufua.
Yes.
Somebody piga kelele kwa mjonjo. I know people walioniona nafanya huduma wakasema tusubiri tuone. Hawezi kuwa chochote huyo. Tusubiri tuone. Yesu. Yesu we. Watu wakikuweka kaburini wakisubiria saa ya wewe kuoza, wanashangaa siku ya tatu keke. Walinzi waliowekwa kapigwa na daflao.
Yes.
Wamelala chini. Mwanaume akatoka kaburini. Watu wa Mungu, janja sio kupiga mayowe mjini. Ujanja ni kuwa kile ulichokisema utakuwa. Ujanja ni kuwa kile ulichosema utakuwa.
Amen.
Kwa sababu hiyo usiogope kuambia watu utakavyokuwa.
Amen.
Kwa sababu Yesu anatuthibitishia.
Yes.
Kila alichokisema kimekuwa.
Yes.
Naomba niwape taarifa sababu moja tu. Kwa nini Yesu alifufuka? Yesu alifufuka ili have stay true to his word.
Amen.
Kama alisema atafufuka na akafufuka, naomba nikupe taarifa, akikwambia atakutajirisha, atakutajirisha.
Oh yes.
Inaweza ikachukua siku tatu lakini uwe na uhakika atakutajirisha.
Amen.
Kama alikwambia atakuponya, atakuponya.
Amen.
Whatever he is going to say is true.
Yes.
Ndio maana wanafunzi wake kutokea hapa hawakuogopa tena kuhubiri. Kwa nini? Kwa sababu anasema hivi, this man told us he will come back alive and he came back. Kama alisema atafufuka, mwe na uhakika amesema atarudi kutuchukua. Atarudi kweli.
Yes.
Atarudi kweli.
Yes.
Parapanda italia kweli.
Amen.
Watu tutaenda mbinguni kweli.
Amen.
Kama uko sawa na Yesu, weka maisha yako sawa mapema.
Yes.
Because he is coming for true.
Amen.
He is coming. He said he will come back after the third day and he came alive. He rose again. Trust me. He said he will come back. He will come again. He said this world will end. It will end. He said he can heal. He will heal. He said he can prosper people. He will prosper you. He said he can make you great. He will make you great. And he said, because I live, you shall live also. I decree and declare in the name of Jesus. Your business is alive.
Amen.
Your career is alive.
Amen.
Your marriage is alive.
Amen.
Everything that you have is alive.
Amen.
In Jesus' mighty name.
Amen.
Amen. Give me the screen. Now when you dance,
yes,
you should know you are not dancing a feeble thing.
Yes.
Now when you praise, you should know you are not praising something you don't know. Unamchezea yeye aliye mjanja kwa sababu alichokisema ni cha kweli. Alichokitamka ni cha kweli. Alichokuambia ni cha kweli.
Yes.
Na ukumbuka chochote Yesu alichokisema ambacho unatamani kiwe kwako. Hicho alichokisema kitakuwa hai. Nisikie kelele za wajanja.
Amen.
Come. Come. Come with your wife. Come with your wife. Wisdom, come with your wife. Mine was to preach for 30 minutes. And it was done. Come. I want you to listen to this testimony. So that you can know, when you dance, you are not just dancing in the music. You are dancing for your prophecy.
Yes.
You are dancing for your miracle. You are celebrating what you are going to become.
Yes.
Sema chochote Yesu alichoniambia ndivyo nitakavyokuwa.
Chochote Yesu alichoniambia ndivyo nitakavyokuwa.
Yeye alisema.
Yeye alisema.
Atafufuka baada ya siku ya tatu.
Atafufuka baada ya
sema and true to his word.
And truth is his word.
Akafufuka.
Akafufuka.
Yes.
Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina.
Ngoja ushuhuda huu kutie moyo kidogo. Please.
Tunamshukuru Mungu, tulikuwa tunatokea Dodoma. Ikawa ni leo ni birthday ya mke wangu. Kwa hiyo tumeplan kwenda Dubai kwa ajili ya kusherehekea birthday, lakini mtumishi akasema kama una vacation na nini, kama mlisikia airisha. Kwa hiyo tunashukuru Mungu tukashauriana pale.
Uwezi amini watu wana hela ya kwenda Dubai lakini wakaamua kuja ibadani. Mtu ame leo ni sikukuu na amekula vindondo na ibadani atataka kuja. Trust me, hata wewe ungekuwa Jehovah, kati hao wawili ungebariki nani? You are going to be prospered more.
Amen.
Sacrifice hiyo sacrifice mwanangu ya kutokwenda Dubai na kukaa kwenye ibada.
Amen.
God will give you more Dubais.
Amen. Amen.
Not even vacation, he will give you even a house there.
Amen. Amina, na visa ilikuwa ina expire leo. Kwa hiyo tukapambana tukaja tu Dar es Salaam kwa ajili ya Easter. Sasa tulikuwa kuna deni tunadai taasisi moja ya serikali kubwa sana. Toka January I think. Kwa hiyo tumeshaomba, tumefanya vitu vingi. Ilikuwa inaahirishwa mpaka wakasema umekosea. Yaani baadaye na namba moja kwenye account ikaandikwa I. Yaani shetani tu alivuruga. Kwa hiyo ikawa imerudiwa mchakato unaanza upo kwa kulipwa. Sasa tukawa siku ya pili tunafuta viti pale kabla ya ibada.
Naomba nikupe tena taarifa. Watu wana tiketi ya kwenda Dubai lakini wanafuta viti ibada. Nauli tu ya daladala ni tatizo kwako lakini unakuja ibadani kama boss. Kwa hiyo mkiwaonaga watu wanafuta viti mnadhania ni makanjanja. Haueleweki. Ni wajanja.
Yes.
They know how to take their blessing.
Yes.
Ni wao wafundisha hapa. Mungu anawapinga wenye kiburi lakini anawapa wanyenyekevu nini?
Neema.
Mtu na mke wake wanataka kwenda kusherehekea birthday Dubai. Wakaamua kuja kwenye kongamano. Na wakiwa kwenye kongamano hawasemi hata tukakae bichi. Wamekuja na ibadani kufuta viti. Wana deni lao serikalini. Wanalidai. Listen to the testimony.
Amina, nikiwa nafuta viti pale tu, kawambia Mungu ninavyofuta hivi na mabaya yote na vikwazo vyote vinafutika ninavyofuta kwenye hivi viti. Amina. Na bas kaja hapa nimekaa, message ikaingia jioni kabla ya ibada. Tinti imethibitishwa.
For how long? Ni kwa muda gani uko umedai hilo deni?
Naam.
Tangu January.
January. Tokea na kwenye umfungo wa siku 40 Sisi kwenye listi yetu ya maombi kila ombi lilikuwa limejibiwa kasoro hilo tu baba.
Kasoro hilo tu.
Tushaenda.
Nilikuwa ninasubiria tu ufute viti. Ah. God is good.
Baba ameonyesha message hapa.
Umeshtuka kidogo.
Mikato ni mingi.
Milioni miangapi?
Milioni 100 na kuendelea.
Ilikuwa saa 10 na nusu. Mtumishi wa Mungu. Naomba nikupe taarifa. God is true to his word.
Amen.
They came to the service believing God will do something for them.
Yes.
Amefanya hajafanya.
Amefanya.
Amefanya hajafanya.
Amefanya.
Never take anything in this ministry for granted.
Amen.
Hata kufuta kiti kunaweza kumletea mtu muujiza.
Amen.
Tunamaliza kongamano hapa leo.
Yes.
Utatakiwa kupanga viti.
Yes.
Usiseme tu kongamano imeisha na mshukuru Mungu. Wingi, 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 wingi nyumbani. You have a miracle you need.
Yes.
Do something for yourself.
Yes.
It is time to praise. Acha kujifanya. Yaani unacheza kistaff na hauna tiketi ya Dubai. Mtu anaenda kwenye muda wa kumimbia Mungu na kumchezea. Na baby wako hana uwezo kupeleka Dubai birthday. Ila wenye Dubai zao wanafuta na viti. Naona wakiwa pale na mke wako anavyocheza na kushangilia mbele za Mungu. Utafikia hawana tiketi ya kwenda Dubai. Kwenye, na nikwambie ni kwenye birthday. Na sio napelekwa na mtu aliyeibia. No, mume wake.
Yes.
Acha na wewe ambaye unapelekwa Dubai unaambia hivi, usipige picha yoyote. Pole mtumishi, muamini Mungu. Jifunze unyenyekevu, utafika mbali. Mungu atakupa mtu anayeeleweka kwenye haya maisha.
Amen.
Si useme amina, acha kutoa macho. Blaza muamini Mungu na wewe utakuwa na hela ya kutosha paka kupeleka mke wako India.
Amen.
Dubai, Mwanza.
Yes.
Ah sio Mwanza, utapeleka Bali. God bless you. Kneel down. Father, I speak blessing upon them in the name of Jesus. As she celebrates her birthday today, I decree and declare, let everything belong to her.
Yes.
Come back alive.
Amen.
Every talent, every potential, every old and childhood dreams, I make them alive now. And every resource they need for fulfilling of those dreams, they are coming to them. They are coming to them.
Amen.
They shall not lack anything this year.
Amen.
In Jesus' mighty name. Amen.
Amen.
It is done. God
Amen.
Bless you. Hallelujah.
Amen.
Chochote mtakacho kihitaji mwaka huu, natamka kama mchungaji wenu, hamtakikosa.
Amen.
Yani even if you need to just dream, just make a pledge, make a need. You can think at your home. We need to, you know, my words are not najua maneno yangu yako sahihi. You know that, right? Unaweza ukafikiri kwa sababu we think of having a house in Paris. The minute you think that, the Lord shall make a supply.
Amen.
In Jesus' mighty name.
Amen.
Amen. God bless you so much. God bless you so much. Mshangilie Yesu kwa kelele za shangwe. If you believe the Lord is about to do to you, sema mjanja alisema. Sema mjanja alisema.
Mjanja
sema. Siku ya tatu akafufuka.
Siku ya tatu atafufuka.
Siku ya tatu atafufuka.
Siku ya tatu atafufuka.
Na akafufuka.
Na akafufuka.
Sema mjanja huyo huyo amesema.
Mjanja huyo huyo amesema.
Kwa kuwa yuko hai.
Kwa kuwa yuko hai.
Na sisi tuko hai.
Na sisi tuko hai.
Sema mjanja amesema.
Mjanja amesema.
Yote yanawezekana.
Yote yanawezekana.
Tukimwamini.
Tukimwamini.
Na ndivyo utakavyokuwa.
Na ndivyo utakavyokuwa.
Sema kama alifufuka.
Kama alifufuka.
Kila neno alilosema.
Kila neno alilosema.
Liko hai.
Liko hai.
Na linafanya kazi.
Na linafanya kazi.
Mpe Yesu kelele za shangwe kama.
Amen.
Nisikie kelele za wajanja. Kamstari kako kale unakakumbuka? Kanasemaje kale kamstari? Yule. Unakumbuka tu kwenye yule mjanja. Weka kale kamstari tena hapo baba. Yule mjanja. Kwa hiyo usiache kufanya nini? Kwamba utafanya nini? Usiache kufanyaje mtumishi? Weka kwa kamstari.
Yes. Mathayo 27 mstari wa 63.
Mhm.
Wakasema Bwana tumekumbuka.
Wakasema tumekumbuka
kwamba yule mjanja alisema.
Mstari wa ngapi wa 63?
63.
Mjanja alisemaje?
alipokuwa akali hai,
mm-hmm.
baada ya siku tatu nitafufuka.
Uliaje na mstari? Wote tusome.
Wakasema, Bwana tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku tatu nitafufuka.
Mimi mimi unanionaje? Nimekaa kama mjanja mjanja au kila mjanja asiache kusema? Sema, Baba, hii ni sadaka yangu ya shukrani.
Baba, hii ni sadaka yangu ya shukrani.
Neno lako linasema.
Neno lako linasema.
Kwa kuwa wewe unaishi.
Kwa kuwa wewe unaishi.
Mimi pia nitaishi.
Mimi pia nitaishi.
Katika jina la Yesu.
Katika jina la Yesu.
Asante kwa msimu wote huu wa Pasaka.
Asante kwa msimu wote huu wa Pasaka.
Asante kwa mfungo tuliokuwa nao siku 40 ulioisha.
Asante kwa mfungo wa siku 40 ulioisha.
Asante kwa kongamano la Pasaka lilo jema.
Asante kwa kongamano la Pasaka lilo jema.
Kesho jioni.
Kesho jioni.
Ndio ile siku ya tatu ya samaki kutapika.
Ndio ile siku ya tatu ya samaki kutapika.
Baba, usiache kusema na samaki wangu.
Baba, usiache kusema na samaki wangu.
Ili aachie vya kwangu ulivyo mezwa.
Ili aachie vya kwangu
ulivyo mezwa. Na kwa kuwa unaishi.
Na kwa kuwa unaishi.
Basi na mimi nitaishi.
Basi na mimi nitaishi.
Amen.
Amen.
Bwana Mungu akubariki na kukulinda.
Amen.
Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake akufadhili.
Amen.
Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani.
Amen.
Pasaka hii ikawe heri kwako.
Amen.
Na kila atakuona aseme wewe ni mjanja.
Amen.
Wewe una akili.
Amen.
Maneno yako utakayoyasema yote yatokee kuwa kweli.
Amen.
Kwa kuwa Yesu anaishi.
Yes.
Vitu vyako vikaishi.
Amen.
Na ya kwako yakaishi.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Karibu utoe sadaka yako, kisha utoe sadaka yako. Unarudi tuwapishe wengine watoe, alafu baada ya hapo sasa. Nyanyua sadaka yako juu. Baba, kwa jina la Yesu. Watoto wako tumesimama mbele zako na sadaka za kiagano. Ninaachilia baraka yako uliyoiahidi kwa kila atakayekutolea malimbuko na sehemu ya 10 yao. Fungua madirisha yako ya mbinguni, ukawamwagie baraka yako, hata kusiwepo na sehemu ya kutosha. Kusiwe na ukame kwenye maisha yao. Kusiwe na kukosa. Mikono yao isije kaweka mahali kitu na kukosekana. Katika jina la Yesu. Popote utakapo tafuta chochote, ukawape kukiona. Kwa jina la Yesu.
Amen.
God bless you. Wake up kwenye madhabahu. Amen. Unajua nimehubiri nusu saa. Kosa moyo wangu una mashaka. Mmeelewa? Wangapi wameelewa nilichohubiri? Kama umeelewa. Nataka tu nipate uhakika, watumishi. Sijawahi hubiri nusu saa hivi muda mrefu sana. Wangapi wameelewa nilichohubiri leo? Nimesemaje? Nimesema wajanja. Alama nikashia tamaa. Nimesema wajanja. Wewe dada hapo uliyeweka hivi, umenielewa? Nimesemaje leo? Nimesema wajanja. Bwana nyinyi, nisije nikadaiwa mbinguni. Wangapi mmeelewa nilichohubiri leo? Weka wewe mstari tena hapo. Kujihakikishia tu kama watu wangu wa moyoni wameelewa. Mmenielewa kweli nyinyi watumishi? Unajua media team tu wenyewe hawakumbuki huo mstari. Mstari unasemaje? Nimekwambia unasomekaje, usiseme tu Bwana. Walikuwa wanafanya kama wanatoa story kwamba wakasema Bwana. Tumekumbuka. Umeelewa? Ukisoma hivi unaelewa kirahisi. Walisemaje? Bwana. Ehe. Tumekumbuka ya kwamba yule mjanja. Nikaishia hapo nikasema taarifa maana yake ni kwamba Yesu sio boya. Hadi hao jamaa walijua Yesu ni nani? Mjanja. Kwa nini wewe uende kuishi maisha yako kijingajinga? Ngeogeri anamwambia kama Yesu tu alimuita mjanja, mimi mjini hawezi kuniita lofa. Wakasemaje? Yule mjanja alisema alipokuwa hai. Baada ya siku tatu. Wajanja wote huwa wanafanyaje? Wanasema kabla ya kitu kufanya nini? Kwa hiyo kusema kwamba utakuwa tajiri baada ya miaka miwili ndio ujanja wenyewe.
Yes.
Kusema kwamba utapata wateja kwenye hiyo biashara ndio ujanja wenyewe.
Amen.
Naomba niulize swali, alifufuka kama ambavyo alisema au hakufufuka? Na huu ndio ujasiri tulionao. Sisi tunamwamini mtu ambaye alichokisema kimetokea. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Gogeri anakuambia Yesu amefufuka.
Yesu
amefufuka. Ili tu ijulikane.
Ili tu ijulikane.
Kila alichokisema.
Kila alichokisema.
Kitakuwa kama alichosema.
Kitakuwa kama alichosema.
Hapa sasa nimeridhika. Mmeelewa? Mnaenda nyumbani na ushindi. Nitajua kama umeelewa.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.